district ye wachiso Betty Naruima alazo wenye mivuwa chikacha wagururu wabana abataya ya kubiyalo chokanga mbude wa kusoma na bandi bagena mbiro mbende bazade babwe ato kukuba mainja okogela bino Naruima badde mokulambula ekinya cha mainja ekiri kuchitundu echa chukuba mpanga mchira town council mu district ya wachiso wabula kimubuseko bwama amaso wakubye kubazadde n'abaana babwe nga bonna bali mukuba mainja mukaseera k'okutwala abaana ku masomero abaana bano basangiddwa mu kifo kino nga bali mu myaka wakati w'emyaka etaano n'emyaka ekkumi bano nga bateekeddwa kubeera ku masomero era omubaka wati alagidde abakunguko oba abakulu ku district abavunaanyizibwa naddala mu kulondoola enkulaakulana ekitundu bakakase nti abaana bano bagenda mu masomero okubanga bayambibwako balondole n'abazadde bonna balemeddwa okutwala abaana ku masomero bano abategeezezza nti akadde katono nnyo bagenda kuba beetaaga lipoota ekwatagana ku nsonga eno avumiridde ekyabazadde okuleka abaana bagenda okuba mayinja okusinga okubatwala ku masomero n'agamba nti ebiseera by'omu maaso y'abaana baabwe bongera bisimirako ttaka.
Abaana bonna abali mu birombe babenga bayambibwako bayingira amasomero teri mwana ku budde buno obw'okusoma alina kubeera ng'ataali mu birombe abaana bonna batwaliwe mu masomero era twagala fe community development officer mu meeting eddako atuwe ripooti kw'ekyo.